Gisi bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ng'ono ye James Nathan Nandana Mafabi olwaleero lumazeeko ng'ali mu kunoonyaako olw'ebitundu bino ebya Busoga era ng'abadde ebitundu ebya disitulikiti y'e Mayuge mu Busoga ey'obuvanjuba w'asinzidde n'olw'okusaba abantu ba bulijjo okulaba nga bwe batyo bavaayo n'obusungu obungi ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka ogujja basobole okumulonda okubeera omukulembeze wa Uganda addako nga beesigama ku ngeri gye bagenze banyigirizibwa ne gavumenti ya Pulezidenti Museveni eri mu buyinza. Nandana Mafabi abadde ayogerako eri bannamuwulire n'abantu bawulijjo mu bitundu ebyewandago mu disitulikiti y'e gatubuulidde nti bingi ebigenze bisoomooza bannayuganda kyokka nga kyewuunyisa okuba nti gavumenti egenze ereeta enteekateeka ez'enjawulo okusobola okulimbalimba bannayuganda okuba nga ekyo bazza emitima kyokka ng'agamba ne bannayuganda bangi abali mu kunyigirizibwa mu bitundu ebitali bimu. Ono akoonye ku nteekateeka za gavumenti okuli Parish Development Model, enteeka y'Operation Wallace Creation, enteekateeka y'emyoga n'endala zaagamba nti tezirina kyamaanyi kyeziyambye newankubadde bannakibiina kya NRM ne Pulezidenti Museveni ebitundu eby'enjawulo gy'agenda atambulira mu mbeera y'okunoonya akalulu akanaamuzza mu ntebe y'obukulembeze agenda azoogerako.